Page 415.
E te ariki, nau nei mātou I karanga ki aumahi.
Mea te akiahi koe mātou I tō aroharoro. Whakaunia mai tō aroha ki te ngākau. Tō pono ki te hinengaro. Tō marohirohe ki te whakaro. Mō te taenga ki te tino tauranga, ka mōhio pū ki te hari, kua tau ki te haukainga, ki te tāna manawa I roto I a koe, I roto hoki tō mātou ariki, ia I hukuraiti, āmine.
He ra matau kupu ki oku wae,
I ngā wā te pōuri, o te marama, o te raru, o te hari, āwhinatia mai, e te matua I te rangi, kia mana koto aroha, kia mahi I aumahi, kia whakapai tō ingoa, I roto ia I hukuraiti, te ariki. Āmine.